ngivalile kodwa ngiyazibithi kothi root boys. Mina nawe malinga, so yenza send invoice.